Ikazi di maajabu.
Jaco baby.
Kuna, hakuna, 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 hakuna.
Hakunaga mwanzo kuna mwisho. Hakukuaga chanzo kuwa Kristo. Hakuna mawazo mimi nipo. Hakuna motoni wala pepo bila kifo. Hakuna mamba, hakuna kenge. Pasipo mkanda hakuna mlege. Nyota za anga kipimo ndege. Utakujona nyota ya inye kipimo mende. Hapa nacha ladha bila chenchi. Pesa na ukilaza mana inadaganya sana sketi. Kila nikichana natukana kila vesi. Eti rap dambi basi mina lana kama guesti. Nina sifa sita sifa Mr. Koma Mrs. Naeza kwea pipa bila visa niko decent. Listen, dunia nakaba imani meposi. Yesu awezi kuacha msalaba kambebe rozi.
Hola, 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 hola.
Wakitaka kunidaka.
Hola,
wanapotia nyayo wakifata.
Hola, 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 hola.
Kwa kila mdundu wana data. Mastichi mdomo wana shata.
Hola hola, hola hola hola.
Sikiza, toka baru. Usioka kimbia kababu, soko ngwaru. Na bado inavutia kwa madu, speaker walu. Antena inasikia voko tu. Kunata kwa mdundu ni michano nimeitia super glue. Abudu sanamu, geuka nyuma ugeuke jiwe. Michezo haramu ndo imefanya tuzaliwe. Michezo mitamu imefanya tufuma niwe. Mcheza kwa utunzo, mina itaji grammy nsujudiwe. Bifu na mabasta nisha qualify. Pepo letoka kumbewa nmelewa divai. Bita ngekewa nmeibaka na kesi ya jinai. Shiro mamae, shiro mamae. Rap ina nyufa hamna kuimodify. Hip hop imekufa ndo nachodai. Kafa manzese mazishi sinza. Kafa kingese kala kicheche kasa ukinga.
Hola hola, hola yeah.
Wakitaka kunidaka.
Hola yeah.
Wanapotia nyayo wakifata.
Hola yeah.
Hola hola, hola hola, hola.
Hola yeah. Hola, 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 hola yeah.
Kwa kila mdundu wana data.
Hola yeah.
Mastichi mdomo wana shata.
Hola yeah.
Hola, 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 hola.
Hola yeah.
Yes. Yeah, I want my medicine, girl. Yes. I don't know how to medicine.
Yes.
Turn up a medicine, girl. Oh, turn up a medicine, girl.